mwili wako nanukia nazini hayo marufu. John Coupe njia my dear uwe marufu. John Coupe busu, John Coupe mkufu. Jo tule kuku kunja marufuku. Kipata shida kio na njama you killing me. Twende vitani na silama you feeling me. Sokoni sendi na bitha you kidding me. Mtoto bonge la kifa mtu au jini. Mama mupe muruke. Zamisha juwa mpaka kupanga suke. Nyonga vitu tuvute. Gawa dozi mpaka tupepe suke. Na ukini ganda unigande kama kupe. Kongoni unipande tena mchana kwe ope. Kulonga choni miangu mpaka tufe.